uSamuel oqala isahluko 15 verse 1. USamuel wathi kuSawuli, uJehova wangithuma ukuba ngikugcobe ube inkosi phezu kwabantu bakhe u-Israyeli. Ngalokho lalela amazwi kaJehova. Verse 2. Usho kanje uJehova sebawuthi uthi, ngiyakuhambela ama-Amaleki ngalokho akwenzayo ku-Israyeli ukuthi wamelana naye endleleni ekhuphukeni kwakhe eGibhithe. Verse 3. Hamba manje unqobe ama-Amaleki uchithe impela konke anakho. Ungamhawukeli, kepha bulala besilisa nabesifazane, nezingane nabancilayo, nezinkabi, nezimvu, namakamela, nezimbongolo. Verse 4. Saul wayesebiza abantu kwababala eTelayimi izinkulungwane engamakhulu amabili nemigundatshani nezinkulungwane eziyishumi zabantu bakwaJuda. Verse 5. USawuli wafika emzini ka-Amaleki waqamekela esigodini. Verse 6. USawuli wathi kuMakheni, hambani nibuke nehle kuwo ama-Amaleki, funa nginichithe kanye nawo ngokuba nabenzela umusa bonke abantwana bakwa-Israyeli ekhuphukeni kwabo eGibhithe. Ayesesuka uMakheni phakathi kwama-Amaleki. Verse 7. USawuli wahlula ama-Amaleki kusukela eHavila kuya ngaseShuri elingaphambi kwaseGibhithe. Verse 8. Wabamba u-Agagi inkosi yama-Amaleki esaphilile, wachitha impela bonke abantu ngosiko lwenkemba. Verse 9. Kepha uSawuli nabantu bayeka uGagi nezinhle nezikhulupheleyo zezimvu nezezinkabi namawundlu nakho konke okuhle, babengavumi ukukuqeda lokho, kodwa zonke izinto ezidelekileyo nezondileyo baziqeda nya. Verse 10. Lase lifika izwi kaJehova kuSamuel lithi, verse 11. Ngiyasola ukuthi ngibekile uSawule inkosi, ngoba ubuyile kungilandeleni ngafezanga amazwi ami. USamuel wathukuthela wakhala kuJehova ubusuku bonke. Verse 12. USamuel wavuka kusasa ukuba amhlangabeze uSawule ekuseni. Kwabikwa kuSamuel ukuthi uSawuli wafika eKameli. Bheka wazimisela insika wasuka wadlula wehla waya eGiligali. Verse 13. USamuel wafika kuSawuli. USawuli wathi kuye, mawubusiswe nguJehova, sengifezile izwi likaJehova. Verse 14. USamuel wayesethi, kuthini pho lokho kukhala kwezimvu ezindlebeni zami nokukhala kwezinkabi engikuzwayo na? Verse 15. USawule wathi, babuye nazo kuma-Amaleki ngokuba abantu bayeka ezinhle zezimvu nezezinkabi ukuba bahlabele uJehova uNkulunkulu wakho, ezinye siziqedile nya. Verse 16. USamuel wayesethi kuSawuli, kahle, ngikutshele lokho uJehova akukhulumile kimi kulobu busuku. Wathi kuye, khuluma. Verse 17. Wathi uSamuel, nakuba wawumncane emehlweni akho, awenziwanga yini ukuba ube yinhloko yezizwe zaka-Israyeli na? uJehova wakugcoba waba yinkosi phezu kuka-Israyeli. Verse 18. uJehova wakuthuma indlela, wathi hamba uqede nya izoni ama-Amaleki ule nawo aze aphele. Verse 19. Awulayelanga ngani izwi kaJehova, kepha watheleka phakathi kwempango wenza okube emehlweni kaJehova na? Verse 20. USawuli wathi kuSamueli, ngililalele izwi likaJehova, ngihambile indlela uJehova owangithuma yona, ngimlethile u-Agagi inkosi yama-Amaleki, ngachitha impela ama-Amaleki. Verse 21. Kepha abantu bathatha kuyo impango, izimvu nezinkabo okuhle kokuqalekisiweyo ukuba bahlabele uJehova uNkulunkulu wakho eGiligali. Verse 22. USamuel wathi, uJehova uyanamela yini iminikelo yokushiswa nemhlatshelo njengalokho enamela ukulalelwa kwezwi likaJehova na? Bheka, ukulalela kuhle kunomhlatshelo nokuqaphela kuhle kunamanoni ezinqama. Verse 23. Ngokuba ukwambuka kunjengosono sokubhula nenkani ifana nokukhonza izithombe namatherafi. Ngokuba ulilahlile izwi kaJehova naye ukulahlile wena ukuba ungabe usaba inkosi. Verse 24. USawuli wayesethi kuSamueli, ngonile ngokuba ngiqile isiyalezo sikaJehova namazwi akho, lokhu ngesaba abantu ngalalela izwi labo. Verse 25. Ngalokho ake uthethelele isono sami ubuye nami ukuba ngikhuleke kuJehova. Verse 26. USamuel wathi kuSawuli, angiyukubuya nawe ngokuba ulilahlile izwi kaJehova naye uJehova ukulahlile wena ukuba ungabe usaba inkosi phezu kuka-Israyeli. Verse 27. USamuel esephenduka ukuhamba wabamba umphetho wengubo yakhe yaklebhuka. Verse 28. USamuel wathi kuye, uJehova uklebhulile umbuso ka-Israyeli kuwe namuhla, unikile umngane wakho omuhle kunawe. Verse 29. Ithemba lika-Israyeli aliyukuqamba amanga lizisole ngokuba alisiye umuntu ukuba lizisole. Verse 30. Wayesethi, ngonile kepha-ke ungituse manje phambi kwamalunga abantu bami naphambi kwa-Israyeli ubuye nami ukuba ngikhuleke kuJehova uNkulunkulu wakho. Verse 31. Samuel wabuye wamlandela uSawuli, uSawuli wakhuleka kuJehova. Verse 32. Samuel wayesethi, yethani kimi u-Agag inkosi yama-Amalek. U-Agag wafika kuye esasile. U-Agag wathi, impela umunyu wokufa udlulile. Verse 33. Samuel wathi, njengalokho inkemba yakho ibaphucile abesifazane abantwana, kanjalo unyoko uyakwaphuca abantwana kunabanye. Samuel wayesehlahlela u-Agagi phambi kukaJehova eGiligali. Verse 34. Samuel waya eRama kepha uSawuli wakhuphukela ekhaya eGibhithe likaSawule. Verse 35. Samuel akaphindanga ukumbona uSawuli waze wafa, kepha uSamuel wamkhalela uSawuli, uJehova wazisola ukuthi wayembekile uSawuli inkosi phezu kuka-Israyeli.